kama yebazwe baniriza nnyo mu service ya famacha galero wano Calvary Chapel Kampala. Twebaza nnyo mukama kubanga tuli ekanisa esomesa Bible n'omulamwa gw'okwagala awamu n'obuyigirizwa. Ekyongera okukikkaatiriza nti fenna tuli mulimu mukama gwakolamu okutuukiza ddala waali tutuukiriza ddala mu kubeerawo kwa Yesu Kristo. Mukama yebazwe. Awamu n'ebyo nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya mukama, nsaba twonge ekiseera kino gy'ali n'okusaba nti twongera okusinza n'okugulumiza okutendereza n'okusuuta kubanga otuma ekigambo kyo ne kituukiriza byonna byokitumidde kubanga okirabiriza eriiso ly'ejjoje n'otakiganya kuddira okuggyako nga kituukiriza ebyo by'okitumidde. Tusaba Omwoyo Omutukuvu oyo akiramusa okuba ekiramu ennyere ekikozi yeyongere okukibunyisa mu magezi gaffe n'okumanya kwaffe n'okutegeera kwaffe okuganyulwamu mu kyo gye tuli amakya ga leero. Tugaana sitaani enkweze n'emitego egyokugezaako kitubako mu ngeri yonna era nga tugamba kiddala emitima gyaffe ginaabeera ettaka egimu kwe kinaasigwa kibale era kibaze bibala ebingi ebinaasigalawo n'okweyongera ne beeyongera obungi mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli obwetaavu bw'okwawulangamu ebitukuvu n'ebya bulijjo, ebirongoofu n'ebitali birongoofu, ekitundu ekyokubiri. Nga mu kweyongerayo kwaffe mu kusomesebwa ku mulamwa gwe twatandika omulundi oguwedde abaaliwo ne tutagumaliriza bulungi olw'obudde, mu ssuula ey'ekkumi mu kitabo ky'ebyabaleevi gye tuli mwe twalaba mu ntandikwa y'essuula eno okufa kwa Nadabu ne Abiku bakabona ba Mukama era batabani ba Alooni eyali kabona asinga obukulu awamu abaali bakatongozebwa kyokka ne basobya obutasinza Mukama mu mazima ne mu mwoyo era ne bagezaako obutaweesa Mukama kitiibwa kimusaanidde mu lujjudde lw'olusiisira lwonna era tebaalutonda. Bwe twaleka Musa agamba Alooni mu lunyiriri olw'okusatu nti kino Mukama Katonda kye yayogerako bwe yagamba nti nzija kweyolekanga nga bwe ndi omutukuvu eri abo abansemberera era nasibwangamu ekitiibwa abantu bonna. Essuula twagisoma mulamukufu era nkiwa nti omuba abasomi abeegenderevu Bible Markers zammwe zikyali we twakoma oba nga mwatuuseeyo dda, tetugenda kuddamu giyitamu yonna. Naye mu kweyongerayo tulaba nti twakikkaatiririza nti obutukuvu bwa Mukama ke kawuuwo k'ekitiibwa kye. Kimenya mu luzungu olwangu, God's holiness is as the crown of his glory. Twabiraba mu bulamu kufu nti ngawe tumusinza nti mutukuvu 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 yensibuko y'okumwagala okumukkiririzaamu n'omusemberera olw'ebirala byonna byali gye tuli mwe tugwanidde omusinza. N'olwekyo bw'agamba nti tagabana kitiibwa kye na kintu oba muntu yenna nga bw'agamba musobola okuwandiika mu Yesaya 42 8 awamu ne mu Yesaya 48 olunyiriri olw'ekkumi n'olumu mwakikkaatiriza nti ye Mukama Katonda yekka era taagabana ekitiibwa kye na muntu oba kintu kyonna era taakiganye kuba bwe kityo. Kama yebazwe. Mu byafaayo byaffe ebyewala n'ebyokumpi tulabye ku bakabaka oba ba pulezidenti abagezezzaako okugabana ne Mukama ekitiibwa kye era n'abalagirira ddala enkola nga bwe kigwanidde okuba ng'abakkakkanya. tujukira bulungi olugero lwa Nebukadneza nabo betumanyi mu Afrika abagezezzaako okwenkanankana Mukama n'abagolola etumba. Mu kweyongerayo mu kitundu kino mwe tuli mu ssuula y'ekkumi, tulaba mu nnyiriri okuva ku lwokuna okutuusa ku lwomusanvu okuziikibwa kwa Nadabu ne Abiku, nti Musa yayita Misayiri ne Erizafani abaana ba Uziyeri yali kitaawo omuto wa Aloni, n'abagamba bajje basitule emirambo gy'abaganda baabwe bagijje awo awatukuvu we gyali gigudde bagitwale ebweru w'olusiisira. Era ne bakola we batyo, kyokka n'agamba Aloni awamu ne batabani be abaali basigaddewo ababiri, Eriyazaali ne Isamaali, obutageza wadde kusumulula nviiri zaabwe okuzita okuleebeeta oba okuyuza ebyambalo byabwe, mujjukire nti baali mu byambalo by'obwakabona, ogezaako okkungubagira baganda baabwe oba eri Aloni batabani be, kubanga mu kiseera ekyo baali mu buweereza. Era babagezaako okukola we batyo bandibaddenga abakyasanguza oba abakitegeeza nti Katonda yali asobezza mu ekyo kye yali akoze okusalira Nadabu ne Abiku omusango. Era nkimanyi bulungi nti mu byawandiikibwa bakabona, tujja kirabeera mu maasoko mu byabaleevi, balabulanga obutagendanga kuziika oba kwatanga ku mirambo, kubanga kyali kibajjako obutukuvu era obutuukirivu obubagwanidde okubaako abaalinga balina okuweereza awatukuvu awatukuvu wa Mukama. Neera tumanyi nti bwe kyali Aloni ne batabani be Eriyazaali ne Isamaali bwe baakola. Mu lunyiriri olw'omunaana okutuusa olw'ekkumi tuwulirwa nti awo Mukama Katonda n'agamba Aloni nti, gwe ne batabani bo bwe muyingiranga mu weema ya Mukama ey'okuŋŋaanirangamu, temunywanga wayini oba ekyokunywa ekirala kyonna ekitamiiza. Bwe mulikikola temulirema kufa. Ennyiriri zino kye kitundu kyokka mu kitabo kyonna ekya by'Abaleevi Mukama mwayogerera butereevu eri Aloni. Era kyewuunyisa nti yayogera naye mu kaseera kano mwe yali amanyi nti bingi ebyali bigenda mu maaso mu ndowooza za Aloni. Kyokka era mu kitundu kino tulabulwa ne tubuulirwa nti osanga kye kyali kireetedde Nadabu ne Abiku okucamuka ne bakola kye baakola okwoteza obubaane mu ngeri ensobu eyali tegwanidde kukolamu kye baakola. Kyokka okulabulwa kungi ku mwenge okuli mu byawandiikibwa, nyinza okuwandiika mu ngero essuula eyabiri olunyiriri olusooka, ngero Proverbs essuula eyabiri olunyiriri olusooka, ne mu ngero essuula eyabiri mu ssatu olunyiriri olwabiri, awamu n'olunyiriri okuva ku lwabiri mu omwenda okutuusa ku lwasatu mu olumu, awamu ne mu Isaaya essuula ey'okutaano olunyiriri olw'ekkumi n'olumu. Ebyawandiikibwa ebyo bye bimu ku by'osobola okuddayo eka n'osomako mu kulabulwa okungi Mukama kwawa ku mwenge mu byawandiikibwa. Kyokka tubuulirwa mu Befeso essuula ey'okutaano olunyiriri olw'ekkumi n'omunaana, muyinza okukyukayoko mu wangu. Pawulo omutume w'agamba nti, ate temutamiiranga kubanga mujja kweyonoona, wabula omwoyo ajjulenga mu bulamu bwammwe. Kama yebazwe kisobole okuba nti tuluŋŋamizibwa mwoyo wa Mukama so si kintu kyonna oba kirala, otusobozesa okumuweerezanga n'obulamu bwaffe bwonna, kisobozesa okuba abajulirwa ba Yesu Kristo abatuufu buli kiseera era ebiro byonna. Mukama atubuulira mu Beefeso essuula eno ey'okutaano olunyiriri olw'ekkumi n'omunaana nti okunywa omwenge oba ekitamiiza oba okutwala ekintu kyonna ekikujja mu ndowooza entereevu entuufu kikuleetera okwesittala n'okwesittaza abalala mu ngeri entuufu omuntu gy'agwanidde okuwaamu n'okuweesaamu Mukama ekitiibwa. Mukitegeera? N'olwekyo tukibuulirirwa nti kubanga wadde abaana ba Isirayiri baali tebaagaanwa kunywanga mwenge, wabula baagaanibwanga okutamiiranga. Kale bwe kibanga ffe nga bakabona nga we baali balina okuba n'obulamu obwawufu era obwawuddwa eri Mukama, omutindo gw'obulamu bwabwe nga naffe bwe kitugwanidde gwalina era gulina okubanga gwa njawulo, olwo tusobole okuweesa Mukama ekitiibwa kyagwanidde buli kaseera nga bwe twalabuddwa mu lunyiriri olw'okusatu olw'essuula eno. Mukama we yagamba nti nzija kweyolekanga nga bwe ndi omutukuvu eri abo abansemberera era nassibwangamu ekitiibwa abantu bonna. Mukama yeebazibwe. Ffenna wano nani kitututte mu kukkiriza nti tuli bakkiriza mu Yesu Kristo ng'omulokozi era Mukama w'obulamu bwaffe, naye mubaamu n'abo abatannabakkola bwe batyo. Ffenna ng'abantu tuba abo abasemberera Mukama, si weguli? Ffenna tumusaba, oba mu butuufu oba butali butuufu oba butali butereevu, si weguli? N'olwekyo bwe kibanga bwe kityo we tukikola mu bulamu bwaffe misana na kiro, n'abatamukkirizaamu babasabira emmere nga bagenda ogirya, si weguli? Ffenna n'olwekyo kiba kitugwanidde okukitwala ng'ekikulu okuweesa Mukama n'omuwa ekitiibwa kyagwanidde olw'obutukuvu bwe. Haleluya! Mu bbaluwa y'Abakolinso esooka essuula ey'omukaaga, 1 Corinthians chapter 6, essuula ey'omukaaga okuva ku lunyiriri olw'ekkumi n'ebbiri okutuusa ku lunyiriri olw'abiri, Pawulo omutume agamba nti ebintu byonna nzikirizibwa okubikola mu mateeka naye byonna tebinsaanira. Ebintu byonna nzikirizibwa okubikola naye sigenda kufugibwa kintu na kimu. Ebyokulya bya lubuto n'olubuto lwa byakulya naye byombi Katonda alibizikiriza. Omubiri si gwa bwenzi naye gwa Mukama. Era Katonda yazuukiza Mukama waffe alituzuukiza olw'amaanyi ge. Temumanyi ng'emibiri gyammwe bitundu bya Kristo? Ate nzirire ebitundu bya Kristo mbifuule eby'obwenzi kikafuuwe? Oba temumanyi nti omuntu yenna eyeegatta n'omwenzi emibiri gyammwe gifuuka gumu? Kubanga kigambibwa nti bombi balifuuka omubiri gumu, naye eyeegatta ne Mukama waffe bafuuka omu mu mwoyo. Mudduke obwenzi. Buli kibi omuntu kyakola kiba ku mubiri, naye ayenda akola ekibi ku mubiri gwe ye yennyini. Oba temumanyi ng'omubiri gwammwe ye yeekaalu ya Mwoyo Mutukuvu Katonda gwe yabawa? Era n'emibiri gyammwe si gyammwe ku bwammwe, kubanga mwagulibwa na muwendo, n'olwekyo emibiri gyammwe gigulumizenga Katonda. Mukama yeebazibwe. Mu kitundu kino nsaba tukyetegereze, kubanga ffenna tutambula n'emibiri gyaffe ku nsi kuno, si bweguli? Era mu kuba abo abaawula ebitukuvu n'ebya bulijjo awamu n'okwawula ebirongoofu n'ebitali birongofu. Kitugwanira okuba abo abatwala emibiri gyaffe nga bwe tubuulirwa nti buterevu zeweema za Mwoyo Omutukuvu. Kama yebazibwe. Noolwekyo mu kwawula ebirongoofu n'ebitali birongoofu, ebitukuvu n'ebitali bitukuvu, tulina okukimanya nti emibiri gyaffe gigwanidde kuba mitukuvu olw'okubeerako Omwoyo Omutukuvu mu ffe. Atugatibwako bwe tukkiriza mu Yesu Kristo ng'Omulokozi era Mukama w'obulamu bwaffe. Si bwe guli? Bwe twasomesebwa mu ssuula y'omwenda ku kukka kw'omuliro gw'ekitiibwa ky'obwa Katonda, twabulirwa nti Yesu Kristo yagamba nti yajja okukoleeza omuliro era ng'ayagala kukola eki? Gukoleere. Haleluya! Noolwekyo omuliro gw'Omwoyo Omutukuvu Yesu Kristo gw'aba akoleezezza mu bibya byeffe aba ayagala gukoleere bukoleezi so si okuzikirizibwa. Mukitegeera? Kye kiba kitugwanidde okubanga emibiri gyaffe nga weema za Mwoyo Omutukuvu tuziganya okubanga tweyongera bweyongezi kugattibwa ku butukuvu bwa Mukama Katonda waffe. Si bwe guli? Tukimanyi bulungi nti ffe ng'abakkiriza bw'oba oweebuuka obanga osobya mu ngeri emu oba endala towulira mirembe mu ggwe. Bwe guli? Oba si bwe guli? Bwe guli? Abagamba nti bwe guli muwanike ku mikono gyammwe. Kama yeebazibwe. Kubanga ekyo kindaga ddala nti ekiba kitegeeza nti bw'owulira ng'emirembe gikugwako onyizibwa oba onakuwala, kiba kitegeeza nti ozikiriza omuliro ogwo ogulina okubanga gukoleera gukukyamusa, omuliro tegubugumya. Si bwe guli? Noolwekyo kimpeesa okwawulanga ebitukuvu n'ebya bulijjo, ebirongoofu n'ebitali birongoofu mu ekyo ekimbeesa omulamu ku nsi, omubiri gwange. Mukitegeera? Kubanga ntegeezebwa nti yeekaalu ya Mukama Omutukuvu nga bwe tuluyimbye. Noolwekyo eri bonna ne mu byonna nina ogutwalanga ekigwanidde okumuwa n'omuweesa ekitiibwa, anti n'okulabulwa tulabulwa nti bwe kitaba bwe kityo abizikiriza. Kama yebazibwe, ategeerwe. Haleluya! Oba temwagala mmwebaza, kale Mukama ategeerwe. Amina. Mukama yebazibwe. Bwe tweyongerayo gye tuli mu kitabo ky'Ebyabaleevi, ekitundu ekiddako mu nsuula eno ey'ekkumi kyogera ku by'okulya oba obutalya mugabo gwa bakabona ogwali gubagwanidde mu kiseera ekyo ekyajja Musa mu mbeera, naye Alooni ne yeewozaako era Musa n'akkakkana. Kyetukyajja nnyo okussaako sira mu ttuluba eryo, kubanga twesimye nnyo okubanga Yesu Kristo yatuwa kimu kyokka eky'okunywa era n'okulya okumujjukiranga nga bwe tutera okukola. Era bwe tugenda mu bbaluwa ya Pawulo eri Abakolinso esooka era essuula y'ekkumi n'emu, osanga kye kyaleetedde Mukama okusobozesa okumalayo ekitundu kino olunaku olwaleero. Tubuulirwa mu ssuula y'ekkumi n'emu y'ebbaluwa ya Pawulo eri Abakolinso okuva ku lunyiriri olw'abiri mu ssatu, some nti kubanga Mukama yennyini kye yampa kyekyo kye nabayigiriza nti Mukama waffe Yesu mu kiro kiri mwe baamuliiramu oba kye baamuliiramu olukwe, yaddira omugaati ne yeebaza Katonda n'agumenyaamenyamu n'agamba nti, guno mubiri gwange oguweebwayo ku lwammwe, mugutoole mulye, mukolenga bwe mutyo okunzijukiranga. Era mu ngeri y'emu bwe baamala okulya, yaddira ekikompe n'agamba nti, ekikompe kino y'endagaano empya ekoleddwa Katonda nammwe, ekakasiddwa n'omusaayi gwange, mutoole munywe, mukolenga bwe mutyo buli lwe munaakinywangako okunzijukiranga. Kubanga buli lwe munaalyanga omugaati guno ne buli lwe munaanywanga ku kikompe munategeza ngabantu okufa kwa mukama waffe okutusa lwalijja kama yebazwe. Tumanyi bulungi nti betusoma mu byabaleevi kyali kifaanani bufaanani era kisiikirize kyebyo betutambuliramu mu mulembe guno ogw'okkiriza olw'ekisa kya Yesu Kristo okutulokola olw'omusaayi gwe. Mukama yebazwe. N'olwekyo nga tukola bwe tutyo nga tutera okukolera we tugenda okukola amakya ga leero, twongerwa okubuulirirwa nti n'olwekyo buli tuli mu lunyo lwa 27 mu ssuula y'11 bbaluwa y'Abakolinso esooka, nti n'olwekyo buli ali omugaati guno oba anywa ku kikompe kya mukama waffe nga tasaanidde azza omusango ku mubiri gwa mukama waffe ne ku musaayi gwe. N'olwekyo omuntu amalenga kwekebera alyoke alye ku mugaati n'okunywa ku kikompe, kubanga buli alya era anywa nga tafaayo kutegeera makulu ga mubiri gwa mukama waffe aba yeesalidde yekka omusango okumusinga. Mumwe kyemuvudde mubaamu abanafu n'abalwadde era bangi bafudde. Naye singa tusooka okwekebera tetwandisaliddwa musango okutusinga. Kyokka mukama bw'atusalira omusango aba atukangavvula tuleme kusalirwa musango awamu n'ensi. Kale baganda bange, bwe mukuŋŋaananga awamu okulya buli omu alinde munne, era singa wabaawo alumu enjala amale okulya eka, bwe mukuŋŋaana muleme kwereetako musango. N'ebirala agamba nti alibirongoosa lwalijja gye bali okubasisinkana mu biro ebyo. Kama yebazibwe. N'olwekyo mu bikwasaganya ne gye tuli mu kwawula ebirongoofu n'ebitali birongoofu, okwawula ebitukuvu n'ebitali bitukuvu, ne kitukalaatirirwa nti kirungi nnyo emibiri gyaffe ne tugyawula eri mukama okuba emirongoofu, ne tusobola okuba nga tutabagana naye. We relate with him and are in a relationship with him. Emuweesa ekitiibwa kyagwanidde era kyasaanidde. Mukama yebazibwe. Kubanga mu kugattibwa ne Yesu Kristo nga we tutera okukola era nti bakubiriza, tetulina kikola lwokka lwe tukuŋŋaana ku ssabbiiti esooka mu mwezi mu kifo kino, naye eyo mu nju zammwe oba mu maka gammwe musobola okukola kye bayita okusembera, ne mutukuza ekyokulya n'ekyokunywa, ne mukyawula okujjukira Yesu Kristo. Kubanga lwe tujjukira Yesu Kristo olw'okufa kwe, tukakasa amaanyi ago agatujja mu kufa ekyaleetwa ekibi. Kama yebazibwe. Era kitusikiriza okwongera okumukkiririzaamu n'omulindirira, kubanga mu kaseera mpawe kaaga ajja otukima oba otunona, era nga kitugwanira okubanga tuli bulindaala atusange nga tusaanira nga tuli batukuvu era nga tumuweesa ekitiibwa kyagwanidde. Mukama yebazibwe. Bwe tutakola bwe tutyo ne tutamuweesa kitiibwa n'atukangavvula, kinaaba era kisaakye gye tuli olw'obutayagala tusalira musango wamu n'ensi. Tunaaba abawulize ery'okukangavvulwa kwe, tunaalokolebwa ddala ne tweyongera mu kigambo kye ne mu mwoyo we. Okakasa obwakabaka, that is obutuukirivu, emirembe n'essanyu bye yajja tube nabyo emirembe gyonna. Mukama yebazibwe. Bwe tusomesebwa ekigambo kya mukama nga tutera okukola oba kukolebwa, kitugwanidde okuba abo abassaayo nnyo omwoyo, abassaayo nnyo okwewaayo kwaffe gye kiri, kubanga buli kye kitugamba kye tunaasalwako omusango. Mukitegeera? Mukitegeera? N'olwekyo muwulirizenga n'amatu gammwe nga mussa nnyo endowooza ku ebyo bye muwulira n'amatu gammwe, okuba ebyo ebirina okukola mu bulamu bwammwe okubaletera okutukuzibwa n'okutuukirizibwa kubanga atunaaza n'atutukuza n'ekigambo kye era nga we nakitandise nga tesinaba na kutandika kusomesebwa ffenna tuli mulimu oguli mu kukolwako mukama kama yebazwe bw'otaba mukkiriza mu Yesu Kristo ng'omulokozi era mukama w'obulamu bwo nga we tusome oba weesalira musango okulya omubiri n'okunywa omusaayi gwa Yesu Kristo n'olwekyo olabulwa obutakikolanga kyokka bw'oba omukkiriza mu Yesu Kristo ng'omulokozi era mukama w'obulamu bwo obuulirirwa okwekebera mu bwetoowaze ne weenenya bw'osembera ku mmeeza ya mukama okweweerayo ddala gy'ali nga we kiggwanidde kye kitugwanidde okukola okukkiriza kwaffe obutaweebuula kufa kwa Yesu Kristo ng'ekitaagasa oba kuyiwako omusaayi gwe ng'ekitaali na makulu kubanga twagulwa olw'omuwendo ogutabalika oba ogutenkanika olw'ebikolwa ebyo oba ekikolwa ekyo n'olwekyo mu kaseera kano nsaba buli omu ku ffe tweomeke eri mukama nga we tuli twenenye obutali butuukirivu bwaffe n'ebibi byaffe byonna n'okwonoona kwaffe kyonsaasire ayi mukama onsaasire nsonyi obutali butuukirivu bwange bwonna mu ndowooza mu bigambo n'ebikolwa mu ngeri yonna ayi mukama gye nnonoonyi gy'oli neenenya nsaba onsonyiwe ayi katonda wange okwonoona kwange mu bigambo mu ndowooza n'ebikolwa bugenderevu n'ebutali bugenderevu neenenya ayi katonda wange mu buli ngeri yonna gye sikuweeseza kitiibwa ky'ogwanidde era ky'osaanidde neenenya ayi mukama nneme kusalwako omusango neenenya ayi mukama nsonyiibwe era ntukuzibwe nnongoosebwe ayi mukama nfune ayi katonda wange okuddizibwa obuggya kw'embala y'obulamu obutaggwaawo eyo empeerwa Yesu Kristo okuba omulokozi era mukama w'obulamu bwange mu kaseera kano mukama twewonga gy'oli nate buli sekino omu ku ffe tweweerayo ddala gy'oli eri omwoyo omutukuvu okukola mu ffe omulimu ogutugwanidde okuba abatukuvu kubanga tuli bibyabye mu bulamu bwaffe era mukama katonda ffe weeyolese mu bulamu bwaffe tutwala okukkiriza kwaffe mu ngeri eddizibwa obuggya era ey'enjawulo olunaku olwaleero tunywezebwe mu kigambo kyo ayi mukama tunywezebwe olw'omwoyo omutukuvu tukwebaza era tukusinza era tuggulumiza mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe mukama abawe nnyo omukisa.